bafite byose byamara si byo nshuti kuko hejuru yabyo hari banga uri menye wese agira ngo royo mu mutima ibyo banga narindi n'ukwiringira umwami Yesu uwo ni we wenyine w'ukwiringirwa kuko yatsinze byose yaratsinze Yesu yatsinze kuzimu uwo maze nje ndabohoka yaratsinze Yesu yamaye kunesha binyuzemo niwe ndamushima Soni Yesu Mesia Misa Niwe diringiro vizima Aviringiro witeka wameze mumusozi sioni Umwa minyiri kawo Harimuru hande kwachu Atumere maso Aratuba nirira Uwa tiringie na pashidi kamo Yesu yaratinze Yaratsinze Yesu Yaratsinze kuzimu uwo maze nje ndabohoka Yaratsinze Yesu yamaye kunesha binyuzemo niwe ndamushima
Shit.